Ukaziona cheche, cheche, jamani cheche rumba. Yapaka mapepe, pepe, wanini mwingine mchumba. Baridi kali, choni kumbatie. Usiku silali, bila we bibie. Ana ukisali, na mini ombe. Tuepushe shari, ndani tujifungie. Mama, fanya kauna nyata nyata. Zungusha ukinata nata. Mwenzi yosha data data. Nihoi unaposa kata. Unanyata nyata, zungusha ukinata nata. Mwenzi yosha data data. Nihoi unaposa kata rumba.
Fuku, fuku, fuku kama fuku, fuku.
Oh baby,
fuku, fuku, fuku kama fuku, 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 fuku kama fuku, fuku.
Oh baby,
fuku, fuku, fuku kama fuku, fuku.
Yani kama ndondocha, nilivyo nogewa gewa. Raha nikikuchocha, kabisa ndona pagawa.
Pole pole,
we nishike hapa, nikushike huku. Pole pole, shika na kitasa, mambo ipo huku. Dereva, ushashika usukani, endesha wewe forever. Misiwezi abadani, kukwacha wewe. Dereva, umekamata usukani, endesha wewe. Mineva, misiwezi abadani, kukwacha wewe. Fanya kauna nyata nyata, zungusha ukinata nata. Mwenzi yosha data data, nihoi unaposa kata. Unanyata nyata, zungusha ukinata nata. Mwenzi yosha data data, nihoi unaposa kata rumba.
Fuku, fuku, fuku kama fuku, fuku.
Oh baby,
fuku, fuku, fuku kama fuku, 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 fuku kama fuku, fuku.
Oh baby,
fuku, fuku, fuku kama fuku, fuku.
Fanya kama unapekecha.
Zubua, zubua, zubua.
Yani kama unachekecha.
Zubua,
lo, 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 lo.
Zubua,
fanya kama unapekecha.
Zubua, zubua, zubua.
Yani kama unachekecha.
Zubua, zubua, zubua yote zubua. Zubua yote zubua. Zubua yote zubua.
Feather number on the bits.